saka nyenyo ate wakati mpo change ndongo esanyu lya mbuganye olwa mukama wafu kuve magombe nyimbi ensene kerera erasi papisa bikambo nsobola okumatiza omukkiriza nti ekyaffe kyayengedde lunaku lwa kunyanyagiza bivuga era luno olunaku lwa ttembetembe lwerukira endala okusanyukirwa era tulinaffe tusaakaanye nnyo bwe twenyumirizaamu yesu kristo omununuzi w'ensi tuniya yayuguuma nnyo ng'omuyinza oyo akkirire magombe bambi yayaayaana nnyo bwe yakubwa ennyo n'okusambwasambwa nga tewali ataakirizaako so teyalangwa nsonga n'emu abakafi ababatize tuyimbe nga tusaakanyiza waggulu nti mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe aye wuyo ayambadde obutafa okuva emagombe ddala mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe ati kitalo nnyo laba bakafiiri bwe bafutukbadde okwo kulimba bulimbi era ako bakaabanga janja bujanja kitalo nnyo laba bakafiiri bwe bafutukbadde ebyo bye bafutukbadde babifutukbaladdaddaddadda kitalo nnyo laba bakafiiri bwe beefutukbaza baleke gwe ne beefutukbaza fesitwakalaba beefutukbaza wammaffe tuyimbe nga tusaakanyiza waggulu nti mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe amuduulira nnyo bwe bamala okumukuba enninga mu ngalo ku musaalaba gwe nti mukama kitaawa gukutaaseeko kwali kutyoba olwa nnyo kumussa mugabbi gakondo wakati kabaka oyo omulambirira yesu kristo omununuzi w'ensi baamulumya nnyo okumuzingirako omuke kw'amaggwa ko n'okumuleka obukunya ebyambalo bya nti nga bigabaniddwa ne bamuboggolera n'amalusu ne bagamuwandulira baali bagwagwa bugwagwa ebyo byonna okubikola omulangira omulamba bonna ne bagumusalira akalo okugwali musango nnabaki omuntu okugamba obugambi kigundi ekitango omuvunaana otya bakitaani nga kiri mu lulimi lwe yekyeyogerera nga somuko olw'okwakomererayo ekifunulwa nkyayikitange katonda w'ensi omulimu gwe wantuma guwedde taata oneka mu ggwamu zikwa n'amalaalo ge ne gassibwako guyinja oguzito kyokka Maria Madalena okukezayo nga yazuukiziddwa yasangayo malayika eyo gye yaziikwa ewala mu magombe eyamuwa n'amawulire ago nti genda bagambe nti yazuukiziddwa yennyimba entya nze Pawulo omuyimbi n'agamba ntya kya mukisa nnyo era buli mubatiza asaana ajaganye Oh, tembe tembe, runakulwa tembe tembe. Ngendo kutemo muzika, wanafuna na yambara mangu. Munye nyomu lye nyomu imbe, nga musaka njisa wakulu. Era mwatu lentia masukira, runakulwa tembe tembe. Atino tuimbe, nga tusaka njisa wakulu. Mirembe, mirembe, mukama wafo kufe magombe. Aye uyu, ayambato, utafero kufe magombe. Dala mirembe, mirembe, mukama wafo kufe magombe. Ate kitalo nyo, lababa kafiri, atewe wafutupate. Oku kulimba, bulimbi, erako bakabira kajanja, bujanja. Kale kitalo nyo, lababa kafiri, bafutubate, ebyo bafutubate, babi futubala ta 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 ta. O kitalo nnyo, laba bakafiri atewe bafutubate, baleke kwe ne befutubaza, ffe sitwakalaba befutubaza. Wamma ffe tuyimbe, nga tusaakaanyiza waggulu, nti mirembe mirembe, mukama waffe okuva emagombe. Tusakanyiza waggulu nti mirembe mirembe era buli mubatiza asaana ajaganye.